chamufu mamukomuli mwaba dingi diko nembutu siko wakufunda manga kono kumwewaza namba idundo mugumia wabatenguka sibo nkulinda mwesubi natamegwa era nkulembeza kweneka nga sinda furuma anokemba sija pango kondi wakuchekola zizoku zisorumbu gune nanda yakuno kubuli na uli kusaba obutaseduka kanyimbe chankala nyaba tanjagaliza mfunye umukiso gwenda sinemba sinkana runda ze mitime rangu myedala mwebangi muntu akufisizanga kwako kasobode kakabe mpawe kagaye uwonsaba omunywezi leka ndayire mu maaso gammwe n'okukakasa nga waliwo obulamu siritula kabbanga mu butuufu munjagadde kyennali sisuubira mungu kyampadde leka nfube nkikwase n'ebiri yakwanguwangako okupanga n'okuleeta ate ddala eby'ekikulu ebitaaba mu nviiri siri eyo noona gye muli mmwe bakama bange yenze mathias walukago munnabuddu mwamanye enkola eyange sigivangako nti ako kenfunye kagujjula nkabakusi kali ako kaye musajja gwe nalwanyisa musembere mbateere ng'omulanga gw'abasomesa akatambula tambula ng'ayigga ebipya nati abuuliriza ebyaliwo nga tannazaalwa atambulisa kujalaga ne katoki natutte akadde okutalaaga abasomesa okuva lwe nnava eno n'abeekasa abasiibula kale bye mbazuddemuku okupapa mbireete ne maama abasomesa batudde mwasiri nafuddeyo okufaananira eyakafiisa zene ndowooza yandaluseekatooba nkirejera mu kyebiggo ekyabasomesa kikuleeta obulimba mu banna abatanda kimanya baddiisa batubeere wamu ngamba nammwe tunoonyereze nnyo obugezi obw'okubakyuna abasomesa b'eggwanga abakugunjula embeera mwe bali ekkubyamu ddala omulanga nsaasidde nnyo abazadde baakacokano butuufu zibasanze mmwe abaweerera abaana kalungi n'okusoma kwadobonkanye era n'effiizi ze muwanda bazifiira bwemage kannajjukimu navuma njogera byendaba ddala ne bw'obeera ggwe tikyo bituusa w'okoma anyekolerera ekitundu ky'omwaka nga mpawo k'ofunye mutuufu n'otatenguka maze okutuuka ebbuto girikejjera amadaala kw'olinnyidde kiri ate n'ogafumbisa oli bulungi era obaliwe mu baasoma ozimbye n'amayumba oguze n'amamotoka kyokka ye musajja mukulu eyakugunjula eri gatto limuguddeko olubege n'asekererwa sikugambye nti otoola ezizo zolina omuwe neyesaba omusala gw'obutagukyereya wate obusente bwafuna tebumujanamu nkubye n'amavi nti mwalisaanye obutabwekomya tulabye nnyo okusoma kwadobonkanye ng'entabo weeva be bakungu b'ekitongole batikyazi bafuna obusimbe obutasaanira kyokka ne bujja bumala emyezi tebunnalabika bafootoddwa maama ngeri ya kitoliro sobba gwe musingi gw'eggwanga ogw'obugunjufu bantu bakozi nnyo nga nange be bammangula twali batutte ng'ekyatika mu ggwanga lya wano buusa afurika gyeveera tugenda luddawa naddala mu byenfuna era kye twava tukobera eyeyitaasomya kusesa n'olaliira ekyamagezi kyakola ennyabajja bitanda so mbeerwa egyo giba mirimu gy'abataasoma eri abayivu baweesa nnyonyi nkubuulire wanootuuka ku yinginiya eyakafuluma nga byakola zitowanga dodo ddala kawunga abeeru batwalira ddala omusomesa nga ye muntu asinga omugaso atazannyirwako mulaana w'eggwanga mu by'okulibbula ffe twedibyadibya omulugube kutufunganye wamma mulinda ky'abakungu ba wano nnyabula abaluva abatasaasira muzuukuka abakungu b'edukeshoni kuno si kuwalamu awabula ntunga watabuse kusa chinde sebi yenge yenge noru tuyo lazima bafu seba samuga ya volu emisala buba guoboli na chichobu tatenguka otambula nozulu gabula batalio matu kugumira fene bidongeyo Uchalo chunga jesho mchagwe Wintegere ranti batichia batu demuasi Kusumiru lingini dala wetu akula Manya sisi nkano muavyo mkwesa tegira Yalimu usapato wa buru buru Ngengo yezali muva yalimu msisi wa soya Na muita mpola dala mkonjewa Memu sabatu ya mbembizi weli samu samu Manechi soka chali chamazi Tisinga galeta tumupangira kasenti Kale na swala nye wa musajja watoyo Ni bandangi nange samanya Olenda wikimbi nyele tasikiriza Naroo zanti achima maziso ye mastenu lingo Mazimolo achima nyanda mweto ndira Titata nsonyi woku manyire nye wetio Tofano nye ticha mnyamba latova Kale kwensi nzito kudivuda mungiri etio Musango gwani anave educationi Nachimwera bideti ensina olofu Mbuli yake buba tutenye mumyo yoneda neda Okali yada mwe wagene nseva limba mami Somesa, nainga mubalanga chaba bangula sivambi Mweze koshingi mwebali bafuna Okokuboga techo kusoma mwuri daisy Sasi la kusebali na famire Ebieta govyama koko gateko kulwaza Awiri rabana baka chokano Oyombutufu chali kochino nyano uviswa Bubatisha bakozi bali wakiri Kubaba mubaba nebababwe Tasanga buzivu nyamu vietago vyoyo Na yono mwambala mpale nsemu we mabusenini Mtusi zomu langa guaba somesa Bawoba nyoba kukulu mire kitongoli Nisha watu ala mutiti siwa chiefuma Mulongo semu haba kunguwe educationi Mamu singobu nafuna chosa bambala angire Choka mwepika mwekezo jaga za mata Haba isaba liakera batasasira Okudirembo kujiwe kumbo kutalika fi Dalirambo msude no mutindo kwa wano Tusabe vula mwenseno kiribe fulira Mujo kuwanuka wakule yoje mwepankira Tulibera mbira beda kone tubalangira Feka tusasule fize zivagejesa Choka ngampao kalunji kakutujuna Mbate waluka Kako mutumo wabasomesa Atalu miliru wa fize zitokumoka Gawali wubula mungienda kuda Lekansawe mungu wa giranda vye ya kenjuba Namu wabasengule mitimejo uliake Mbwendi bela nchuso kuda ndibatumira